Chineke ma na-enyekwa ya ekele mgbe niile. Ọ bụ sọ mmadụ bụ onye jụrụ ị na-enye Chineke ekele.
Nwanne m,
kedu ka isi na-eri ekele dịrị Chineke? Chineke bụ onye kere gị, onye nyere gị ndụ, onye na-eburu gị agha, onye na-alụrụ gị ọgụ, onye na-edu gị, na-echekwaba gị. Ị na-eche n'abalị na-enweghị nsogbu ọbụla. Ị kwesịrị ị na-enye ekele mgbe niile. Erizina ekele dịrị Chineke. Ana m enye Chineke ekele oge niile ka m wee nwee ike ịnata iru ọma n'aka Chineke. Ọ dị mma ị na-enye ekele maka na ọ bụ onye na-enye. Chineke a na-enye chighị ya mmaji mmaji. Amen.
Chineke na-emewo ka anyị bụrụ ndị dị ndụ taa. Ndị nwụrụ anwụ, ọ bụghị mụ na gị ka mma. Obiọma Chineke, ọ bara ụba n'ebe anyị nọ. Amara Chineke, ọ na-erugharị n'ebe anyị nọ. Chukwu na-edu anyị ije, anyị na-aja na-abata. Mmadụ niile kwesịrị ịna-aja aha Chukwu mma. Onye kere ụwa na eluigwe. uchani odigi jova inwere ututu nile anyikwesi inaja chukuma eie nile anyikwesi inaja chukuma abali nile anyikwesi inaja chukuma ihe nile okerebe biko bianu kaitele
Chineke ekele n'ihi nchekwa ya n'isi m n'isi ezinụlọ m. Ana m enye ya ekele mgbe niile n'ihi nchekwa nke ọ na-echekwa m.
Inye Chineke
abalị niile,
nwanne m ọ ga-enyeghachi
ụtụtụ na ihe niile, ọbụna agha nke o buwere m. Ana m enye ya ekele n'ụzọ pụrụ iche ka o si bụrụ uche mmadụ. Akara m abụwo ori onye chezọ, ma Chineke hụrụ m n'anya n'eziokwu. Aga m na-enye ekele, eguzo n'ụbọchị taa na-abụ abụ otuto na-enye Chineke, n'ihi na Chineke dịrị obi m mma. Onye ka m bụ na Chineke na-echekwaba m? Onye ka m bụ na Chineke na-anapụta m? Ọnya niile nke ndị ajọ mmadụ kwere m, ụta niile nke ha na-agba na ihe n'abalị, ma Chineke na-anapụta n'ime ya. Onye ka a ga-eme ihe mere Luke nweze chi, mana tata dị m ndụ. Ekele dịrị Chineke. Hallelujah. Amen.
Chineke, kanine ya eke.